It's Beyond Space.
Nimepita kila kona bara pwani bado, nimezunguka kote hii dunia duara, hakuna kama uwe. Na sijawahi ona navyo ona kwako, umewapita wote uko juu katiara, hakuna kama uwe. You're the only food that is to my life, pumziko langu niwe, yeah. Na Mungu atujalie uzima mpaka siku ya kiyama ninawe. Majungu husda fitina tuyakate shina minawe. Tambulike dunia nzima roho yangu mtima niwewe. Watoto atujenge shima niwe baba mama wewewe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Atatubariki. Sitakusaliti mpenzi. Sema amen. Kamwe siwezi kustop kukupenda mi, akiba kila kitu chukua, hata wajaze nafasi yako. Hakika we ni tuzo ya ushindi wangu, we ni nyama ya ubavu wangu, na kukabili maisha yangu yote niwe, yeah. Na Mungu atujalie uzima mpaka siku ya kiyama ninawe. Jungu kustafitina tuyakate shina minawe. Itamburike dunia nzima roho yangu mtima niwewe. Watoto atujenge shima niwe baba mama wewewe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Atatubariki. Sitakusaliti mpenzi. Sema amen. Yeah. I remember first day when I met you, I wish you were my baby, I'm so grateful. I saw you man, nifanya wa furaha kila siku. Niwe, niwe. Nitapata na busara ni kuheshimiwe, nipata na ufukara ni baki nawe. Niwe. Sema amen. Baby, sema amen. Sema amen. Baby, sema amen.